studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
alti alkamisare chapantati lewru octobre itan 2014 sappo jeddi yandu jabri kisili maji debbe joomide e der maison de la presse bamako sakirabi studio tamani kedon osa jotti non do kabaruji di yo umar waygalo on kompetite wiidi dum wonon ko kanko konjotodo tongi dereji di so hokki dum woni suudu seriyar menum me ndobbi noddata secours supreme do holita wede wakkati jono dum hollama dum woni yimbe fu be kollitiwidi de hen hono diwo ka sodirano kanyo hono kabordde du codirano yurku yurku heewi le hen sanne hono nyaw jonte e bola wori le leedi meden dibe kolliti wiide wakkati joni o kay idon wonde yarde tiagal jarse bon yimbele jewa be ka foli tawede hono nyaw o yakay mabbe feegi faka fa hande yimbele chapande jattome didom kanyo en kan tawnitina sera dum wonon be woni yimbele cikkitabe memino suko jabonode dum won hono le sa haldeedi meden di holi tam wiede dum woni armée française gondo ton o kambe be memidiri e jihadi kobe gombe tombe wiama soldats français goto heddiki le hen didon dum barmi le hen e be gonde sakkade dum won jihadi kobe fati iuro le libito sobe nana le leedi meden di kaborde mabbe bonde holi tam wiede dum won le lamu kay kambe yimbele bombe jettom ko be tawa do moto ngay nay kambe derni to ko yaate mobilay 13 yambe itile hen jawlele fa kewi dubbe won yimbele tatom dubbe barmini le hen sakirabe bismillah modon e hedade hono kalmi mo do kabaruji di puddatno be quality wiide handen dum wonono kanko konjotodo mom noddirta verificateur général o hokki dum won ko tongue dereji di ko suudu sariyar mawdu le leedi meden di noddirta dum won cour supreme be quality wiide honno diwo ka sodirano kanyo hono kabordde gondi sodiredno sa jeewi hono dum won yurku yurkuji kewdi jiama le hen hon dum wori Ousmane Dikko
dewtere de helloji temedde de chapande nay e go golle de président premier ministre kanyo assemblée mum fu hebi watere ko tonga hen ko yo nguuka e yurku yurku ko yata fa e diarji jenay le deter nde laawi kewdi kabaru jago dade e lam leedi ndi poccaki batte ko heewi e talkidi yo peneji nadu di kerianteji procureur mawdo suudi sareem bamako do totama yone an wondi e widitaade dewter nde du ko jewtotodo don verificateur andini ko heraaki sumel buube mayga gonnodo horejo soldats leedi men dum wadi tiagal ko gollirde jati jawdi leedi men andininno milliardji noga e jenay majjino do laawi yurku yurku cogulana ndi wo kanaki leydi men waddi no wayde kawral hakkunde mali e suudu jawdi adna andirtendu FMI ila oodo dabere dadda kawral warti hakkunde leydi ndi e walloobe dum
dum woni hono ko yurku yurkuji kewdi jale dum woni hono ko kanko tongo kanko konjotodo dum yaay dereji makko di ko hono dum woni dentengal balle lutindirde laamo wode be kollitiwide wakkati jono neddo fu mo koygal mo taway di bonandaji horejo laamo wana horejo leydi meden den hani nabude dum dum woni suudu sari nyanga dum kanko Amadou Koyta o yewtindire e Issa Fagaba Sissoko kedamo kanko Amadou Koyta o jati
rapport verificateur general yelti rapport cour supreme yelti fu holli gouvernement Ibrahim Boubacar Keita min en nonge gene wujama ministre de defense wujama gouvernement kambe bi mali anay guerre guerre au nord wate ni milliard nobe e gene nguja Ibrahim Boubacar Keita wari o kanko wari pour que malien heba ko kaniko ko motta no wataki kasi o mani wonde joni malien fugur malien walato mo loi hana wadde areti den no kon du justice an hani wadde golle mu wata golle mu pour que malien anda ko wada ko motta president de la republique ko hani wadde hande men bi kasi gouvernement gutido on gouvernement hande wana gouvernement motto den no ko dar Ibrahim Boubacar Keita don jonga holla malien wadi
sakiraɓe ɗo mbawi neltirde mijoji moɗo ɗum woni hello amen bemal andigal min noddirta phase Facebook ngo ɗum woni hono ñaw jonte e bola wori le leydi meɗen di holli tan wede wakkati joni o kay ɗum wonde yarde caggal jadde kamɓe laamo oɗoɓe pihili hen dabareji fu micciteɗen wiide hono yimɓele cikkitaɓe ka fu wakkadi ƴiƴa mabɓe ƴewande hollitama wiyede ñaw o wala e mabɓe ka fa hande ono yimɓele ɗum woni capanɗe jettome ɗiɗon ɗum woni tawnoɓe ɓattinoki suko mo jonte e bola mbarno o eɓe cawnintina sera tafen fa ƴeewa yello suko raaɓi ɓena rawayɓe to moccitoɗoɓe kollitiwide ɗum woni faale laamu baña garato won gellel pamarel gongel ton noddirtelngel wo ɓe kollitiwide ngel gelleddu wo neɗɗo cikkita ton ka wakkadi ndeɓe jano so ƴewnonde ɓe tawi ñaw o wala e muɗum beta ko ɗum wonono gouverneur gonɗo to motti o to o noddi ɗum wonono yimɓele haalanane en ɓe fuddu ɓe ƴewanoɓe dokkidirta juuɗe ɗum woni fa ɓe cakko ñaw jonte ebola o holliti wiide ley hen du wakkati jonoɓe ƴewan ɗum wonono nokkuji ɗiɓe kani cawnitinde yimɓeɓe tawe ɗum wonono nde ñaw o yiya e muɗum en fuddu kamɓe dogotoroɓe gomɓe tonɓe du ɓe kolliti wiide wakkati joni o ka ɓe kollaka ley hen on ɗum woni kabaruji ñiɓuɗi noɓe cakkirto ñaw o kanko Modibo Mari ko o noddi ton hoorejo dogotoro ɗum woni gonɗo to mottito o noddirteɗo Mama Coumaré o keɗe ko Ousmane Dikko faccentini on
hande hukumaaji darnama heedode moƴƴinama ndiyam heɓete ɗo e timmode ñaloma o saroɓe janginama safareji ɓeydama e doctoroje ɗe doctore en janginama ka ɗum heɗeta waɗi somin dardi laamu o ɓeyda ɗemƴegol waɗino ana ɓuuri lewru hande e jaɓɓade ɗum waɗi woolli laamu bañagara ka ɗum fennike saabe won noddunoɗo somin jawɗini yaade toon yettogol amen min tawi toon yambere ɗum ana serti e sugulla ñaw o yo ɗum cuncun kappene jum wonno komin kalanano
hono ɗum woni kamɓe soldat si en faransi koɓe kaɓanto e saha leydi meɗen ndi ko hollitama wiyede won soldat si mabɓe goto warama toon ɗiɗon woɓɓe du barminama toon ɗum woni wakkati nde ɓe gonno sakkade jihaddin koɓɓe fati ɓe iwro heddir libi to soɓe nanna kaɓorɗe bonɗe ɗe ley leydi meɗen ndi hollitama wiyede soldat si o dow warama illa ley beteji kanko soldat si o dow kumandaw ɗum woni hono yimɓele hono diwoɓe dow dow sona kaɓoɓe hono ɗum wori Ousmane Dikko
président françois hollande wi yetti o soldat si keddiɗo e walde gamaliga kañum e hewɓe heddiɓe e haɓade fa leydi ndi warta e none mum ribo ɗu jeyɓe torroɓe ɓe o soldat si francis thomas dupi haɓi keno afghanistan omo wonno gamaligado e haɓatoɓe e ley hélicoptere ngaji kañum e avion ji diwoji ɗum waɗi dow hayre tigargar sahal mali ko état major francis fammini soldat si mabɓe janti e hoɗorde yimɓe capantoton joguiɓe kaɓorɗe jamrimare hakkude mabɓe nogayon e mabɓe jalti e walde goto e ɗiɗo barmunoɓeɓe ana e juuɗe doctor o balɗe makko ana yeeso ɗiɗo mo gañinewɗo seeɗa o natti e honoroɓe mum ɗum watta soldat sin sappo francis heddiɓe e walde maliga ila garangal serval lewru janvier 2013 cakitinoɗo heddade ɗo ɗum waɗino sappo e nayyi lewru juillet nde warto wara yanti e mabɓe nde
yimɓele bondireɓe jetton kañumen tawa dow moton ngaji nayyi hollitama wiyede ɓe paliki ɗum woni mobilaji sappo e tati ley laamu kay to nokkodo an noddire awra sa ƴeewi nokkoɓe mbi ɗum woɗɗiri kay ko yaate hono kiloji métreji capantati e joyyi hollitama wiyede du ɓe barmini hen yimɓe tato ɓe nami ley hen du jawlele fa kewi hono yimɓele ɓeɓe pali toon ɓeydu sa ƴeewi ko ɓuuri hewde e mabɓe fuddu hollitama wiyede faransi uri ka wakkati joni o laamu ara wonde wadde ley hen horugol fa ƴeewa e hono nangguirta ɓe yimɓele bondireɓe kanko fodi camara yo maire ɗum woni jeli bugo to awra to jati o yewtidiri e ɗum woni Imrane Kilo Mayga hon ɗum wori Barke Cissé
gendan ana e yimɓe janaɓeɓe ka fade mabɓe nanguɗo kamɓe durowo goto ɓe nangui tafon ɓe calli ko yoppude durowo o saabi soɓe joppino durowo o fu ɓe keɓata neɗɗo goɗɗo kasen ɓe kolliti on durowo wiide ɓe kajaka neɗɗo kalisi tan ɓe kaja Allah waɗi gendarme en martinama kumpa gendarme en ɓe gara e law ɓe ɓooyi e lawol ngol sanne wala fu keddiɗo e jandugu ngu ka tubakku en ɗiɗon barmi fa sanne goto o laaɓi ɓe ndelni e dande muɗum fade mabɓe ɓantude kalisi muɗum o goɗɗo o ɓe juwi ɗum e reedu ɓe jaadi e kalisi ana yaaha e million ngaji deɓe sappona million ngaji malli hemere koɓe jaadi e muɗum
to makka to ɗum wonono yimɓele men iwruɓe ɗo mali ɗo fa ja kijja e hollitama wiyede rewɓele ɗiɗon ɓe nangama ley haala ɓe rewɓele du hollitama wiyede ɗum woni hono doroguji ɗum ɓe gatti e tigaji an toon woɓɓe du noddiri ɗum tiga deguee fa hande kay ɓe gondi wadde dow hen imale hoɗo waɗi soɓe nanga kanko ɗum woni hono laamiɗo hoore walde oni nde noddirteɗo Ben Kimo waɗi noddago fewde adunara Allah ndu fu o wi yimɓe gaɗano gatta fuddu ƴeewa yallana haɗa ɗum woni haddugol ɓiɓɓe rewɓe ley adunara Allah ndu fu e maggal muɗum holliti wiide ɗi bonanaji ɗi mawɗi san ɗi mawni sanne ɗi bonanaji ɗu ɗi gaɗe fewde ɗum woni rewɓele o wiɗo neɗɗo woni furdu e nokku o tawama gorko so suko so pammoro furu ɓe tinnoɓe nanguidira juuɗe ɓe kaɓa e ɗum woni haddugol ɓiɓɓe rewɓe sakiraɓe ƴeewe yo Allah hoɗum woni e réseau ngaji men ɗi hollitama wiyede to kay to kanko ministre ɗum wonon kuminiɗo cellal e leydi meɗen ndi o waɗi balliligu mawɗo ɗum woni to kay to neldiriɓe ko yata mobileji ɗiɗi ambulance fa yetto e moto ngayi nayyi ɗum woni dite ngayi fa yetto e mobile gotel 4-4 ɗi mobileji ɗi ballanɓe ɗum woni fa ɓe paabitiro tawi ɗo ɓe mati ñaw jonte e bolawo fo ɓe mbawi yettade e nokku o law law to jenneto hande ɓe gaɗi ɗum woni hono ñalow mabɓe keƴaɗo fa ɓe gaɗa yurmede ɗum woni fewde yimɓele ɓe gala gaɓɓe ngal kawrital ɗum woni hono walde wonde to jenne huminide neɗɗako kamɓe jaati gaɗi ngal kawrital hollitama wiyede ɓe balliri toon ɗum woni yimɓele ɓe ñamduji fa yettoyo hono ɗum woni arkillaji cuwaɗi ɓe balliri toon hono kaaki ko sukaɓe l'école du mbawi jangguirde toon se uurito en garɗo en keddoto fa hande ɗum woni les réseau motti hollitama wiyede kanko hoorejo ministre en ɓe Moussa Mara ko wino yahan motti ko wakkati joni o faɓɓiti kasen fa hande ka fama ko yallah hoɗo waɗi so faɓɓiti ɗum woni jawhol makko ngol hollitama wiyede wona hande woni arande ɗum faɓɓitinde ley hen ha yimɓe gonɓe toon ɓe ɗuɓe kolliti wiide jawlele mabɓe booni ley hen sanne koɓe gondi landinade ɗum woni e garal makko ngal ko wakkati joni en jaran fa to Bourem to ɓe kolliti wiide ɗum woni hono suudu mairi wondu to Bourem to ɗuɓe gaɗi galmu ɓe gaɗi heeƴo golleji ɗum woni galmu saɗɗaji mabɓe ɗiɓe kani wadde hitande 2014 ɓe mbi sa ƴeewi ɓe mbi sa ƴeewi ɗum wonon kalmu saɗɗa ɗiɓe kani wadde ɗi fa yettoyade hono jawdi koɓe kani heɓude ko ɗi yaa fa e ɗum woni milliard ɗi yaa e million ji capanɗe jeenayyi ɓe kolitiɗo ko ɓuuri hewde ley hen furdu ɓe gartan ɗum woni hono nokku o maɓɓe o moƴƴintitte wakkati joni o du ɓe noddi toon yimɓele ɗum woni dunki e ande kañe maire ngaɓe gonɓe ley commune Bourem ɓe fof gaɗi kawritengal kawrital sekiraado wakkati joni en jaaram fa heddo to kujaala tobe koliti wiide wakkati joni dum won hono nyaw jonte dum won gonde to kujaala tode nyaw jonte e bola be koliti wiide be gondi hokkude himbe hakkilaaji lobbi dum won to kujaala tode be ngatta fu yella be kaba e on e jonte dum won danni de andude ana wada bonandaaji kewdi leeli de lebe sande sande farde meden timminde en jaaram to segutobe koliti wiide to segutodu sa ƴeewi dum won hono neddo goto kanko tawama o maydo faali ladde dum woni le commune mo nuddata pele ngana o jatu lita wede on neddo dum mokkan ya fa e chapan tati yo juddo mo jogi darnde sanne du yo suko jokkole balejo be koliti wiide o tawama faali gese nokku do tawa do du idum waray dum won hono metre uji temdere to seguto fa hande be andaka fu ko wari mo ton yalla neddo wari mo na yalla ni taw mayir kawno gendarme ngabe gombe tombe e be gonde wadde ton dum woni horgol fa be anda ho yalla hodo wari mo sekrat min joti won sanne hedaade studio tamani ono e tiyabu tiyabu.